Father. There is no other. He's the commander in my life.
Sasa dasta yangu marufu kuliko ya ule wa mashilingi. Uenda kanisa Jumapili bila kuchelewa, sio sababu amenipenda. Hata ni washangaze, sio kwa vile navosali mapema au kwa vile siendangi ba. Nuru kizane, shukran Mungu wangu nona mbale. Hata bila maswale, kesho yangu nona iko shware. Nashangilia baraka yangu masando hiyo. Chaza nayo, naona big favors, sina ni follow me yo. Don't you know, asha nipigania.
Baba mapenzi yako ni ya kweli na ya subira. Na pelo na popenda baba, inanipa nguvu ya kuendelea. Mapenzi yako ni ya kweli na ya subira. Na pelo na popenda baba, inanipa nguvu ya kuendelea. Can't believe I can't believe I can't believe you do this for me. Can't believe I can't believe I can't believe you do this for me.
Aliyepika si alipakua, mwenye dhambi na bado wewe ulinichagua. Misiwezi bila we, nitakuenzi milele. Sifa na utukufu ni wako we, sijaona kama we. Na unawazi kwa molo menibariki, sauti yako mungozo wako nitati. With him every day, fellowshipping day by day, it only could get better. Praise him in every way, Monday to Sunday, your glory upon me is better.
Baba mapenzi yako ni ya kweli na ya subira. Na pelo na popenda baba, inanipa nguvu ya kuendelea. Mapenzi yako ni ya kweli na ya subira. Na pelo na popenda baba, inanipa nguvu ya kuendelea. Can't believe I can't believe I can't believe you do this for me. Can't believe I can't believe I can't believe you do this for me.
Niliambiwa dhambi za jana, leo sitakuwa lawama. Nilielezo juu yako tofauti sana. Sio Mungu wa neema, niliambiwa ati Mungu anaua. Sio ule wa huruma, niliambiwa ati Mungu anachoma.
Baba mapenzi yako ni ya kweli na ya subira. Na pelo na popenda baba, inanipa nguvu ya kuendelea. Mapenzi yako ni ya kweli na ya subira. Na pelo na popenda baba, inanipa nguvu ya kuendelea. Can't believe I can't believe I can't believe you do this for me. Can't believe I can't believe I can't believe you do this for me.